ZWAP.com.
Come in, Mr. Always.
CB on the beat.
Wasan King, FF Crew. Wasan King,
Panuna Chungo.
Ukaipa niko siva nyimbo. Last wa imba koka nyimbo. Washta ko something, chamene bantu vaza kutashidapo. Nyepata mulungu atyalisa na magelo wambo kusamilaku. Nishpata pasa, titu chikuru saiva lakwe utoka. Ukaipa niko siva nyimbo. Last wa imba koka nyimbo. Washta ko something, chamene bantu vaza kutashidapo. Nyepata mulungu atyalisa na magelo wambo kusamilaku. Nishpata pasa, titu chikuru saiva lakwe utoka. First of all ni intro. Ndine stranded by a wasani king in drama zede mwantu. Ukaipa ni kuziva nyimbo. Ine naiziva nyimbo. Si hapa na imbako na kanyimbo. Nashita discover my talent. Thanks God almighty for this gift of talent. Pasiko la fancy woi ni kulimba. Chete chete sausha nyama. Montaliense pasiko la pansi alina paso. Chintu chikulu ni haso. Patalenti chosa pokaso. Ita waizi vayaso. Zaona vantu vaza kushoma. Monga ni masho playo manio. Zaona vantu vaza kushoma. Monga ni masho playo manio. Koma usaleke talenti yako ikupereke mkupanda. Nishikulipeni veu panga yu mkamba. Kuzi liu talented people suwa mapanda. Vaja vado vamene va mapanda. Ndi vaja vamene va malili love. Ndi vesa na mapase mulungu. Devi jamanje ya panda. Wakuza upaye wa banda. Next ndi uofa na shita salati sekeda pash.
Ukaipa ni kusiva nyimbo.
Ukaipa ni kusiva nyimbo. Balaswa imba koka nyimbo. Washita ko something, chamene bantu vaza kutashidapo. Nyepata mulungu atyalisa na magelo wambo kusamilaku. Nishpata pasa, titu chikuru saiva lakwe utoka. Ukaipa ni kusiva nyimbo. Balaswa imba koka nyimbo. Washita ko something, chamene bantu vaza kutashidapo. Nyepata mulungu atyalisa na magelo wambo kusamilaku. Ukaipa ni kusiva nyimbo. Balaswa imba koka nyimbo. Washita ko something, chamene bantu vaza kutashidapo. Nyepata mulungu atyalisa na magelo wambo kusamilaku. Nishpata pasa, titu chikuru saiva lakwe utoka. Ukaipa ni kusiva nyimbo. Balaswa imba koka nyimbo. Washita ko something, chamene bantu vaza kutashidapo. Nyepata mulungu atyalisa na magelo wambo kusamilaku. Nishpata pasa, titu chikuru saiva lakwe utoka. Naimba maningi pa nyimbo. Leka ni manze ni lape. Ndine stranded by a wasani king in drama zede mwantu. Apa ni kufina tutu. Nasi ya masovela nkuku. Sini sovela na vana. Malapa uzani uzae nechani. Kosi ni natimbirira pa biti. Ni wangono wanga ni washe. Olo unitire jiki woy. Unipereke pa kawash. Ni bwela more than the same. Kozi awa wimba patari. Unatui wafone tuarishwa mkustani. Loku patani
ZWAP.com.